nice to kiss, baby.
Woo! Yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samundo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
This rapper's wanna talk about to ila mina wawes yata kukompare. Yeah. The rap hits in a dozen as out about air. You. King juu ya chandu la Jordan Air. Sliki washa moto kikisha na juu na kuchochea. Cause I've been killing rappers kama nyinyi. Na sio peke yako labda ujene zako themanini. Mana mi peke yangu kama rappers mia na nyinyi stini. So yeah na rappers what I'm born na bifu na mimi. It's funny who was Chicago na do if it's sunny. Mina shitana kisikia bita na nipanda kichwani. Na mama zako siku soto na data na funny. What a channel la kupendwa na majimama dosithani. Na nata utamtaka na domana watoto wa na data. Jisikene na nata swa doctor na nyumbani kwa lani utanipata. Ukinikata unachisi ya mambata. Sia wagari ya zinguot na mfata. Uchafu waga na utamu wa bato. Lichukita kando na kipata sasa. Bitch, sayonara.
Yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samundo wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
Wanafosi tabasamu la kibosi kwenye sura za madeni. Kunichukia ni kuchemsha maji kwa flampeni. Mima mbabasha haya kenge mchicha nifateni. Geto jipepe kofioromide hakuna feni. Nacheka na masnichi utasema siwa jui jui. Moma ni kuchiprada lui lui. Dada ni peburesi nunui nui. Viva ni boy Mr. Big Name chui chui. Mziki shula ototo alikimbia umande. Sasa unashindanisha pilau na makande. Yeah. Nenda kawange la bado utakaa upande. Naitwa chui toko safi kwenye ukoo wa mzee nyange.
Yeah. Maboya wanateta kama na mina peta. Making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka mifuko imecheka. Samundo wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
It's the voice of the tiger man, Chewy. Viva the boy. Lunya was popping. You already know.